cosa ho calato ben per l'anno.
Oh,
nguwe imene hii inalipo nthawi ina yake imene ndinalilira pa Mulungu Satana wakhala kundilonda woyambira patali kufika lelolo ineyo ndambuye palibe chomwe ndinganene kuti chomwe chandisunga ineyo bwezi nditafa kalekale kuyambira kalekale ndili tsikana koma Mulungu andipulumusa inalipo nthawi imene kwathu anthu atatu timadwala pakamozi matenda okhala ngati malungo koma saa madziwa anthu atatu chaka cha thunthu ndipo mayi anga anafika motopa kutwasika anthu atatu atafika motopa choncho mpaka anane na mawu kuti adada chiuta pala mukukhumba kutolapo yumoza tolanipo yumoza vanyake ava vachire meaning kuti Ambuye Yesu ngati mukufuna kutengapo mwana mmozi chabwino tengani mmozi awiri watsale ndipo achire ineyo mayi anga akamapemphera chonde ndinkaona ngati akupanga za ine ndinkaziona kuti ndadwala kwambiri kuposa ena aja koma Mulungu anatipulumusa inalipo nthawi imene achimwene anga anandipempherera ndipo ndinachira tonse tinachira haleluya zitatha zimenezo ndikubereka mwana wanga woyamba ndinadwala kwambiri pafupi kufa magazi anatha ndinaonda kwambiri panopa palibe amene ali woonda ngati nthawi imene ndinalili ineyo ndipo ineyo ndinalowa mchechi kukalira pamaso pa Mulungu nditawerenga nkhani ya Hezekiya Mulungu anandibwezeresa haleluya ndeye 2014 ndinadwalaso kwambiri zimene iniwo mukuzidziwa zinazo simukuzidziwa nthawi imeneyo amuna anga anasautsika kwambiri ndili kuchipatala iwo kumachoka kumakwera phiri abale anga ena muli pano munandipempherera Mulungu akudalitseni nde ine ndifuna ndikuwuzeni kuti palibe nyengo yomukanika Mulungu haleluya khulupirirani ripoti la Yehova ena akati suchira iwo zinena kuti ndichira mawu a Mulungu akutero amen Mulungu akupasani zoposa zanu zapoyamba ndifuna tiyimirire tiyimbe komaliza korasi imeneyi ngati alipo amene lili pemphero lawo Mulungu akuoneni ena munanamiziridwa nkhani zoti sindizo Mulungu akupatseni chimwemwe ndi mtendere musabwezere nkhondo amen tatiye ntibweze manja kwa Mulungu haleluya haleluya Muyamikeni, muyamikeni.